Yes. Cultures again.
Eastside Dominator.
Shaba.
Naiwaza kesho liyo njema, peke yangu porini, soni ndugu la jamaa, vitani najiona mimi ni kama soja, mikono yangu ina gani, kiapo cha ushindi ndo kitu nilicho hapa, kwa neno la Mungu na mimi sitotoka kapa. Yes, nisikilize hapa.
So kila nguzo losimama inafaa kuegamiwa, kwenye haso siogope kuzomewa.
Neno lao la kipuzi eti yati mahadeki, ubaguzi wa kipumbavu tu kudada deki. Kizani na wamurika, mitaa na wafunika, msipojifunza hapa mina hapa mtajenga matabaka. Nitasama ikama kioho, kuna mingu utajifunza.
Victory, victory imeletwa na history. Yeah, mapito mengi mabala yemeni tengeneza mini weshuja. Victory, imeletwa na history. Mapito mengi mabala yemeni tengeneza mini weshuja.
Nalenga shabaha kwenye vision, mastermind na focus kwenye mission. Hata ukinichukia Missy Jelly, stories za kikuda na kuda sina gabari. Mungu ana njia zake, dunia na siri zake. Ukipata usijikweze, dunia na mwisho wake, na upate ufahamu. Na mama pumzika pema, dua njema na kuombea, msalimu na baba, Mungu awalaze pema. Mjukuu akikuwa kaburi atatembelea, na shukuru kwa yote. Yeah, na bado nasugea.
Victory, victory imeletwa na history, history. Yeah, mapito mengi mabala yamenitengeneza mimi we shujaa. Victory, victory imeletwa na history, mapito mengi mabala yamenitengeneza mimi we shujaa.